Special from NigerRemix.com.
This one is a lie. Patwa lusizi nentlungu nangalelali kwakumnandi kudala namhlanje abazala balali le ntwana bencingiyo bangusomabhizinisi itshayisobisi abantwana banabantwa kuzima nje kumnyama iyizelane bafazi kulane madoda lelali namhlanje ndibuyile zokhanyisana lelali
Fresh out from Nigeria.
The best is Vanessa.